www.lulen.com.
Kukuna mchele, mbua pia jua. Nawe, wendo nanijua sana. Nichokimbilia kukifanya, sitaki ungwana.
I hope you understand why I get high.